Mata Mokisa. Zijukira mtandikwa tebyali byangu kukwasaganya buli lwolabika omutima ogusojjukanya mama wanga kukumalitya gwe tayagala bakukwasaganya buli lwenkumwenyeze kumera nga bakulira oluusi lwofulumewa mwoba kasikali neŋamba bitandike ntya nze atalina sukali nyabo watunsiba waka nenywa bwebicayi noluusi sibirira kyayo okutali majani Fuse mukwano kwange gwe ninomu abese mbibole sebanji ebigambo nabyebinti ogumye ogumye obere nange oluusi lwofulume wakuba kasikali neŋamba bitandike ntya nze atalina sukali nyabo watunsiba wakeyo njwawo ebicayi noluusi chayo kutali majani
Records.